SBS Audio is supported by advertising.
SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
Olo e mafuta male SBS Samoan.
Ua faalia popolenga o le faala putupotonga a malo au faatasi mo le soifua malo loina le World Health Organization. I mafatianga o faanau matamaiti i le Gaza Strip i Palestina, ina ua faa wause oso fainga Israelu o le falemai le Al-Shifa Hospital, leana sa ili la fitanga ia inisia to atele o tangata sivili. Na molima wina ile asona leila, se laina umi o tangata Palestina o sa vavali ma ave alata umea totino, a ngai ileitu i sauti o le Gaza ina ua sosola ese mai, mai le falemai le Al-Shifa Hospital. O se tasi o tangata sulu fai, o le tina o Fahed Awad, na ia ta ua le tūlanga whaingata. O lo o whengai pia mai ia malana whanau e to atolu, i aso ua mawae, ona o le leai o se mea ai, le leai o se vaiinu, ai olea, ua tutuli e se whaamalo si foi i nātou, mai le whane mai, na sa ili nā fitanga i ai.
They were scared. I don't know what more to tell you. There is famine. Over there, the situation is very bad, more than you can imagine. They besieged us. We were there for 3 days without water, without food, without drinks. We have triplets. We cannot find them water to drink or milk.
Mai le ngangana arapi le tina o Fahed Awad. Na faaelia e Israel ulo latou fasiotia o ni fitofita a Hamas i tutonu o le falemai, a eleai ni tangata sivili na maliliwai. Peitai o loo te enai Hamas, lo latou faa o ngaina o le falemai e la lafiai ma tau pule pule a latou osofa inga. Na latou faaelia foi o tangata na maliliwi le osofa inga Israelu o tangata sivili uma o nisi o tangata o ngase ngase na tau siai. Na saa anua se suito upo le military Israelu Daniel Hagari, e faa wau pea loo sa faa inga nenei o le falemai sa ia maea, ma e ono faita waso o faya pea.
The fighting continues inside the hospital building. There are Hamas and Islamic Jihad members who have decided to barricade themselves. They are currently holed up in the area of the emergency room.
Mivne khadar amiyun.
Ua faaalia le popolenga o le World Health Organization i ripoti o le saisa ia Israelu o tangata whainga luenga i le falemai, ato ai malele manino le tūlanga o loo whaia ai le osa whainga. Na sauna o le whaatonu sili o le World Health Organization Tedros Adhanom Ghebreyesus, o lona popolenga te leo le tūlanga o whanau matamaiti le Gaza Strip. Na ia tā ua o le āiai se au ngā tū pulanga e feola ae i se tūlanga fia a ai ma le māte la ina. Wa ia wāla a wai i le tāo fia nei o le osofa inga Israelu ai whaasau atu fesoswani o mea ai se i fafanga mua mua le whānau.
Once again, we ask Israel to open more crossings and accelerate the entry and delivery of water, food, medical supplies and other humanitarian aid into and within Gaza. Once again, we call for healthcare to be protected and not militarized.
Le fatonu sili o le World Health Organization, Dr. Tedros Adhanom Ghebreyesus. I se ripoti o le World Bank, na faali ai i le au fai atoa o tangata o le Gaza po le population o le Gaza Strip e lua te sima le tolu miliona tangata. O le owa i le afa o ia tangata, o tūpunanga tala vau matamaiti, i lalo le se fulma le valu tausanga le mātutua. O i lato unei o lo osilio na afaina i le mātelaina, o na osa mapuipuinga le militaria Israelu. Watoe asi asi le failo tu si awa o le fainga malo I America Anthony Blinken I sasa e totonu. Ona na asi a singa lona ono le nei talu mai le aso fitua o ke topa le ana faiai le osa fainga Hamas. Na ta ua Anthony Blinken. Le tūlanga la matia ua yeitanga ta sivili e maise tamaiti le whanau mai le mate la aina ona osa mapui puinga Israelu.
100% of the population of Gaza is experiencing severe levels of acute food insecurity. We cannot, we must not allow that to continue. Now, the ceasefire that we're working on would be the best, most immediate way to enable us to serve humanitarian assistance, but it's not the only way.
Le fellow to see our le fainga malo in America, Anthony Blinken. Ile saunoanga Anthony Blinken mai Cairo, le laumua ai kupito. Na ieta ua malilie malo ai kupito, makata oro o feutanga ia se tau finga le tu mau o le tau apo o se ceasefire. Ina ieta o fia o se fainga e tu se ava noe sau atu waife soa soani lavea I o mea ai maisi mea o lo omana o mia e tangata sivili le Gaza Strip. Paita ina ia faalia. E vave lava ona maua se malienga, pe a mua mua faasa o loto e Hamas tangata olo o ia sa isaia. Tangata ia na ave faa malo sia, malatau sa isaia ile aso fitua o ki topa, o le tausanga na tenei. Ile pā o Yerusalema, po ole Western Wall o Yerusalema. Olo o poto poto maa sia sia e tangata Israelu ia sa uma. E te talo ai mō le toi faa sa olo toina o ainga ma wō na ave faa pāngo ta aina Hamas ile aso fitu o kitopa. E au fi ai le ainga o le alii o Ilei David. Olo na uso ia evata, luo se funmano lua tau sanga de matua. Na ave faa malo sia Hamas ile aso fitu o kitopa ma olo o lato usaisa ia pea faa pāngo ta ile Gaza e o mai ile taiminei.
We came here to the Western Wall for the biggest Shema prayer ever. It was broadcasted to all over the world, to communities all over the world. And we're hopeful and we know that it will help us to bring back our loved ones home.
Le saunoanga lelii o David. Ilei David, o lona uso, o loo saisa ia pea whaapango ta, e Hamas, ile Gaza Strip. O le reporti na nana whaamau pōpoina e Penry Buckley, mō le SBS News.
Toi pia whaafafonga I nisi tala whaapea? Whaafafonga I le Apple Podcast, le Google Podcast, Spotify, ma po fela vai mawailau podcast.